Attention, please.
Yani momani, oya Mandela, shibobo kunjani, wanangu wajela, Mungu yunasi, sago, sago, Mungu yunasi.
Mungu baba metupa jazi, shetani anatoa kamasi. Mungu baba metupa jazi, shetani anatoa kamasi. Pepa la kudanga. Iko, iko kia, iko kia, kijana unawanga. Iko kia, iko kia, iko kia.
Ale, hallelujah. Ale, hallelujah.
Baila.
To go, any, mini, money, money, man to go.
Oh yeah, wake up. Oh yeah, wake up. What the dumb genie make up? Johnny, what a set up. One up in the gulewa, one up in the sharama. What dinga was a mega one? See me back in the woman.
See me back in the woman. Mungu baba me to bajas.
Shetani anatoa kamas.
Baba metupa jazz.
Shetani anatoa kamasa. Pala kudanga.